Jaguar Entertainment. Huh, I like it.
Say it, latestmusic.com.
Ndahole, ndahole, akona yo momu hape. Kina ya fitile fela, iseosa miyoko yaka. Nilila wope niko siku.
Niko siku wile, wile. Niko siku wile, wile. Mulusile mwa miyoko. Sile mwa bulutu uile deniko siku uile uile deniko siku uile uile ulusile mwa miyoko uile ulusile mwa bulutu uile.
Let's go, let's go. Moya wa mwalimu wa ukumuleka kozo nosinaka ingole never one fali fasi na utusa kaufela ya na kupasa wanani kono laka cheno ni rest in peace kimani yaka kona kulutusa luna hape pele pele pele
kusiku kusiku bene kusiku kakulilo chone nyona wo
bene kusiku wile. Siku ile, ile, ulusile mwa miyoko, ile, ulusile mwa bulutu, ile, deniko siku ile, ile, deniko siku ile, ile, ulusile mwa miyoko.
Silulu siyezi fafasi Lushimbengi mutala kumushemi mwana pirela Wanaraka chenu siluloti sa miyoko Sijaba kaufela silove ileli pilu Beni kusini 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 Neusina kaingole Kachenu lwa kulila Ben, 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 ben. Rest in peace Mkumule kakozo Halusana kukubana Nani kana nimitonda
Beni kusiku ile Uile, deniko siku uile, uile, ulusile mwa miyoko, uile, ulusile mwa bulutu, uile, deniko siku uile.